Dear Tira. Ubathi masubasiza ungakhohle ukusiza nathi abasizi babantu osonkondlo. Usizo uyasinika ngeke ngiqambe amanga nobasizayo bayaphumelela kahle kahle uyamazi omunye umuntu. Kule industry ngokwakho awuyisebenzisi iminyaka usebenzisa ikhona. Awusiyi ugombela kwesakhe ulwazi uyadlulisa nosizo uyasinika lona kodwa ubothi masubasiza ungakhohle ukusiza nathi abasizi babantu osonkondlo. Usiza hlobo lonke kodwa wonke uyasifaka isandla lathi silekelele. Yazi maningi amaciki aqiyozayo la ngaphandle adinga ukuphakanyiswa. Yebo ngeke usize sonke kodwa khona laba sebefikile esangweni abadinga ukuvulelwa amasango. Nonathi Myeza gospel artist wayesehambile wena wamvulela. No Aubrey Qana wamphakamisa nasibingelela nathi molo mhlobo wami kwavungama umhlaba macalonke. Angisayiphathe yomaqwabe bono wabakhipha bafaka uvuka nabo uhamba nabo amagig yonke indawo. Bengicela mawuthola isikhathi uyifunde lenkolo. Ungenile macalonke wasiza amaciki amaningi. Ngiyakhumbula zolo lokhu noJumbo benibonga kuyesu ngokudlula emeni naphumelela. Benisho nuthi akuzange kwabalula nakithi akukho lula. Ayilimezi etsheni uthi mawusize usize nathi abasizi babantu osonkondlo. Impela besuqalile uthi hlobo lonke lama-local artist aluye egroupini ubala nabo osonkondlo. Usixolele nathi sidinga uphumelele ngokusizwa. Sondla abantwana ngamakhono. Iningi lethu libukela kuwena uma uphosta umntana wakho uJiji. Nathi siyafuna ukuphosta abantwana abahle begqoke kahle siphila nabo ngamakhono. Kukaningi sizama ukufinyelela kuwe kuphela bekuphela amacebo. Sisize, sisize, sisize nathi sifuna. Uma uthatha ubheka ubani onakela amaciko ngoba masibheka sagcina ngabo Big Zulu nomduduzi Ncube befaka ucofu edlisa isambulo. Ngiyakhumbula wavungama umhlaba wathi phinde ubhale futhi ucofu wabe seyabhala. Kwagcina ngayo inkosi yamagcokama nolabelihle ngokungazi bekhuza umhlolo wawusinsa kavukela umcilo wesidwaba okunukweza wabesifazane. Ngiyakhumbula mina uGubhele esilethela umcimbi wakoGubhele waqala ngawo uchapter 1 verse 1. Baningi, baningi, baningi bavulela amasango. Ngiyakhumbula mina uSiphatha Poet egcotshiwe ephilisa abantu baze bamqamba uGobela. Laba ncika ayasebenza kuphela singumelele. Enziwini oyedwa weza wethu ubhalela uBig Zulu edlulisa umnyalezo ngobusonkondlo. Ibizofika kanjani kuyena ngoba ninanisifihlela indlela zokunibhalela. Ayilimezi yetsheni bengithi akikubhalele. Ngisho ukuthi ubothi uma subasiza ungakhohlwa ukusiza nathi abasizi babantu osonkondlo. Imbongo mabiyela.